Esawa bweri batuze ngo ulira koye okundaba onyambanga mukwano no ngamba neno nya e chokola bebuli jango ulira onkoye ngano mutima tekuchandiko onyambanga mukwano no ngamba neno nya e chokola zolusinko wanengamba kanguveko ebyo kulinda ngo mtu gwazi kwaza Chingumyo na zigalanga nindalo kuwa mutima gwange kulye yo josula na ye mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala abantu bali ne mipango babela bakugamba ndi muzi wa misango Amazime chibata wanyo bongo Babela bagala kubera wogori Abantu ngawaline mipango Babela bakugama tindi muzi wa misango Amazime chibata wanyo bongo Nabela bagala kubera ka wogori Zolu sinko wanengamba kambi veko Evyo kulinda ngo mtu kwa zikwaza Echingu mionde zikalanga nindalwa kuwa mutima Kwange kulie josula Na ye mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala Katonda yatwala obudde nakunganya obulungi bonna nabumba umba nabugatta bonna nabuteeka kugwe Katonda yatwala obudde nakunganya obulungi bonna nabumba umba nabugatta bonna nabuteeka kugwe Amasogo malungi bwotunula gwe boyogera obanga imba Mukwano limulungi nyo mulungi mukamate akusera Nimunafunza manyi ganzi gwamu Sitayinza nakunonya mulala Namazo ganda gakwenti gwe asinga Sisubira nti gali galimba Solusinko wanengamba kambiveko Ebyo kulinda ngo muntu gwazi kwaza Echingumya nesigalanga nindala kuwa mutima gwange kulye yo josula Na ye mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala nze kwagala nyo mukwano kwagala nyo kwagala nyo 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 kwagala Kundaba onyambanga mukwano no ngamba neno nya e chokola bebuli jango ulira onkoye ngano mutima tekuchandiko onyambanga mukwano no ngamba neno nya e chokola zolu sinko wanengamba kanguveko ebyo kulinda ngo mtu gwazi kwaza Chingumyo na zigalanga nindalwa kuwa mutima gwange kulye yo josula